Pitisha ada kwa ya mtu wangu umeshikilia sana. Seti kimoja izunguke, tukuruke. Seti kimoja tukuruke, izunguke. Wajakoya, wajakoya, izunguke. Wajakoya, wajakoya, tukuruke. Sky J kwa limi tukienda juu. Naona hapa ni K5 kila mtu. Hakuna dami uchoyo hapa pokea. Ingia zona kilipotea. Kila kitu nasema na nchekesha. Tukiwa tano siati nimelemewa. Bizingo manasikei kusawa. Lakini kwanini mtu wangu nastama? Napuruka na sina mabawa. Jointi na uma nasikia ini dawa. Zinashika leo kushika. Badai ni kuzima kuzima. Seti kimoja izunguke, tukuruke. Seti kimoja tukuruke, izunguke. Wajakoya, wajakoya, izunguke. Wajakoya, wajakoya, tukuruke. Yale iningia straight kwa blasting. Niko control saina feel cocking. Hapa teti kujule sembe vipi. Ilo boy kuneza kula mpaka smiti. Nasikia baridi mara sikia joto. Nasikia sonko mara sikia msoto. Niko singizi na sezi funga macho. Mdomo ikwazi na sezi kula vako. Hapa kule sky mali moja. Steam no maina ni chocha. Zina nishika leo kushika. Badai ni kuzima kuzima. Seti kimoja izunguke, tukuruke. Seti kimoja tukuruke, izunguke. Wajakoya, wajakoya, izunguke. Wajakoya, wajakoya, tukuruke. Sauti gani nasikia kwa kichwa? Nadhani zinfekti za kimbichwa. Ulitoa vijiti na mbegu poa. Hii mochi nasumbua na kohoa. Wekelea sembe tupike maji. Nosilete mchezo kwa kazi. Hapa meditation tukiwaza. Ganja nipie metoka Gaza. Izungushe, inuse, iwashe, ivute. Zinashika leo kushika. Bade ni kuzima kuzima. Seti kimoja izunguke, tukuruke. Seti kimoja tukuruke, izunguke. Wajakoya, wajakoya, izunguke. Wajakoya, wajakoya, tukuruke. Tukuruke, izunguke. Wajakoya, wajakoya, izunguke. Wajakoya, wajakoya, tukuruke.
On the beach.